Hey, yo, Bob. Ellie Music.
Watoto wadogo watanipa stresi, mina takali mama linitoe stresi.
Watoto wadogo watanipa stresi, mina takali mama linitoe stresi.
Sasa nimebadilika jama shemeji yenu,
nitoa
out siku niki chacha kuni honga honga. Haya ndio maisha yangu, nisishauriwe. Hata nikiondoka leo silaumiwe.
Aniwezeshe siku aniogeshe, anipeleke benki rabu anipeleke. Takari mama la kunilea, enye kumwaga pesa na kunizingatia maukoto.
Nasema nimtambulishe kwa juu kwa chini, aje anishike, anishike shike. Nasema nimtambulishe kwa juu kwa chini, aje anishike, anishike shike.
We baba lulu
director artist kana.
Oh yeah, yeah, yeah. Tundika tundika na midundika.
Oya
aturudi nyumbani twakesha poko.
HK Music.
Tafakari shangazi.